ndinobevuka ehamba esenza into zakhe kutshisa kubanda kusasa nasemini equmbile encumile esenza into zakhe kumnyama kumhlophe kusasa nasemini ndimthanda nobevuka ehamba esenza into zakhe kutshisa kubanda kusasa nasemini equmbile encumile esenza into zakhe kumnyama kumhlophe kusasa nasemini nguye lo oncumisa inhliziyo yam ngawo ngamaxesha nguye lo bevuka ehamba esenza into zakhe kutshisa kubanda kusasa nasemini equmbile encumile esenza into zakhe kumnyama kumhlophe kusasa nasemini ndimthanda nobevuka ehamba esenza into zakhe kutshisa kubanda kusasa nasemini equmbile encumile esenza into zakhe kumnyama kumhlophe kusasa nasemini nguye lo